This is an MUT Radio podcast.
Bakhona kabantu balindile iyabhaza njengamanje ilokhuzana yami la imonitor yami iyasitshena ukuthi laba bantu bayenyuka ngaso sonke isikhathi. Njengamanje khona umuntu esikuphathele yena.
43 manje kanjalo mina bengisahlala abantu. Manje kanjalo zwakele mngangumile nawe. Please papas. Sokuma nawe. Musimayi manje lalelanda. Emva kwale period ngicela ningisize kanje. Hambani lapha esitolo nifike nithathe amathuluzi lapha. Iyipeti, amafosholo namapiki ningilinde lapha kule ya blocker yena Spas lapha ezansi. Sizwana? Ngimile ngihlala ngiphathe.
Yes, ladies and gentlemen, ukhona umuntu esikuphathele yona ke live studio by the name of TK Zuma. Yeah, inkosi yaba inkosi yothisha Nontuthuko. Inkosi yothisha uyibiza ngothisha wesizwe. Okusho ukuthi nje uhamba phambili. TK Zuma sawubona.
Sanibonani, niyaphila wathi?
Siyaphila, kuhamba kanjani
bo? Hayi, no, si right. Hey, kwamnandi ngoba la ekhaya. Kwamnandi yonke into ingakaqali, kusho ukuthi kuzoba mnandi kakhulu.
Kungakaqala, sekumnandi. Kanjani ingakaqala?
Hayi, nami ngiyadideka.
TK Zuma mfethu, siyabona lapha enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku TikTok. Yes. Before nje size sikubuze ukuthi uqale kanjani u TikTok. Yes. Awuthathe abalaleli bethu nabo abakulalele njengamanje, bafuna ukwazi ukuthi u TK Zuma ubani.
Uthi ke izuma uthokozana kwaZuma.
Yeah.
Uthokozana kwaZuma. Odabuka le emahlathini asezihlahleni endaweni ekuthiwa izempendle. Ayingeke nazi ke nemithi kuphe empendle.
Awu nomkhaya wakho khona.
Oh, come on.
Yazi umkhaya wakho. Yes, ngiqhamukale kude empendle. Ngise Maritzburg ngokuhlala kodwa ke ngimningi la eThekwini njengoba nje ibhizi iqala ukunyukela ngendla.
Yeah. So you are trend of it.
Basho njalo.
Ukhona kuma newspapers like imsakazo eminingi iyakubiza. How do you feel?
Angifuni ukuqamba amanga mfowethu. Ngiyajabula kakhulu. Ke kuyintokozo mfowethu ukubona ukuthi into oyenzayo eqale nje uthi uyayidlalela kanti abantu ile nto abayidingayo futhi abayenjoyayo. So nje akukho engingakusho ngaphandle kokuthi uma isikhathi sesifikile sokuthi abantu bayizwe lento uNkulunkulu ayikunike yona. Sizoke sesifikile na ayikho into engavimba. So I'm very happy.
Uvela udla imali mfethu.
Yeah. Sifuna
yona. Sino TK Zuma, uthisha wesizwe, uyamthola lapha na ku TikTok, ukhona na ku Facebook. Ne following eningi kakhulu tena nje akekezela ngaphakathi la kuhlangana ne Midday Show. Azobona ishow ehamba phambili la ku MUT Radio. TK Zuma, sinaye. Man, I wanna know, man, uyiqalele lento wayiqalela as into yokudlala lapha na ku TikTok njengoba sazi ukuthi na sinama content creators ahlukahlukene lapha na ku TikTok. Have you always wanted to be a comedian?
Angikaze ngibe nephupho lokuba yicomedian.
Yeah.
Kodwa nganginephupho lokuba yiactor. Uma kukhona into engangiyazi, ngangazi ukuthi I'm a very good actor.
Yeah.
So but ukuba yicomedian bengiwabhala amahlaya, yabo ngiwabhala nje ku Facebook ngiposte leyo nto leyo. Until kuze kube khona ihlaya engathi mangilibhala ngathi no. Leli ngicabanga ukuthi lingasawunda kahle mangingali actor because ngiyazi ukuthi ngiyakwazi ukuact. But ngangazi ukuthi kuzoba ihlaya ngalendlela okuba yiyona. So ngiyakhumbula kwakuyindaba ka Kinishandu no xolani imcineka.
Yeah.
So ngesikhathi betrenda njena ngal whatever ka betrendela kona sesadlula lapho.
Yeah.
So ngase ngithi mina no othi ngithi xolani ngamajini yabo seseclassini ukuthi uyazi makungakena uthisha abiza uxolani imcineka nongizwe wayenezakhe nongizwe bese ngifaka ipolitiki ngifaye nombalula ngoba naye wayesanda kukhuluma ngefire pole lapha enkandla ngazi kanjani yamsholoza.
Yeah.
Ngase ngithi no ake ngene eclassini ngibabize. Ngasho njalo nje kuphela emvaka lokho abantu bathi no do another one. So kwakuba seyisukileke.
Ovele wa trenda fethu.
Yes.
Ovele wa hamba phambili. Now no because abanye bathu na uthisha wesizwe. Omunye uzofuna ukwazi ukuthi na are you like a professional teacher or it's part of your gimmick?
Angubalekeli lo mbuzo sengubalekeli ngazi waphoqa ukuthi ngokuqondi. No, mina mfethu ngiqeqeshwe njengentatheli. Angithi nje I've been operating kwi media space njengentatheli because into engiyenzile ngenze I Bachelor of Arts kwi media and communications.
Oh yeah.
Yeah, so nje ngomuntu waka manje nje ngihleli no colleague bami ingakho ngikhululeke kangaka nje.
Okay.
Oh, yes.
So ngingenze lokho ilokhuzana uthisha is a character.
Yeah.
Okay. Uthisha is a character. Engiyisebenzisayo nje bese ngisebenzisa ukudina kwensizwe yayingizala yayenza yabo mase ngingena necapa yenza ngisengilingisa yena
yabo
yayingena kanjalo uma isisithetha but mina ngayishintsha ngayenza yawuthisha
manje ngoba phela siyabona ukuthi yena izakhiwo izakhiwo actor kuzona ngathi kuseclassini ngempela like usuku kuphi lapha
ngisuke ngikwama egarage
Oh.
Eh garage ngiswe ngikwame garage kunendawo nje engconywana nje ngisusa imoto ngibuke iceleni bese ngima kuyona bese ngiqondana nomnyango we garage.
Icebile le ndoda ine garage elingaka.
Garage is huge.
Ne garage elingaka. No ayicebile le ndoda bafethu. Sikhuluma no TK Zuma uyamthola lapha na ku TikTok ukhona futhi na ku Facebook Tisha Wesizwe igama kaziwa ngalo ke lapha. Uya trenda nje indawo neyiningi. Una experience lapha na ku media industry as a journalist, the radio presenter and a news compiler. Yeah, a content creator now and a comedian. Ukhona la ngaphakathi enkinzi somsakazo. EMUT Radio sikhuluma isiZulu ke namhlanje. Yeah, kade ke guy, sikhuluma isiZulu namhlanje. Kade ngikhuluma ngani konje le ligama engilishilo lesiZulu elikhulu ngathuka.
Uthe umkhandlu.
Umkhandlu. Yeah, umkhandlu. Sinomkhandlu wabo thisha ke la. Uthisha wesize uTK Zuma. Maybe another question man izokubuza ukuthi na ngoba usukhona ke la like usukhona la kuyi comedian and also vele uya actor lapha na njengoba sishilo uthe na we do have a talent or a skill so actor uzobuza komunye ukuthi na do you see yourself now getting ama gig lapha nalapha especially ama acting gig.
Uxolo baba. No man, angifuni ukuqamba amanga, ngiyawathola bakhona nje abaningi abahleli bemicimbi asebeke bangithinta babuza ukuthi bangakwazi ukuxhumana nami abefuna ukungimema emcimbini. Ngathi no ayikho inkinga. Abefuna ukusimema nje singaba khona ngoba nje kahle kahle maningi ama talent like lasini lika Thisha Wesizwe. Kuningi nje okunye kusazonthusa, kuningi nje okunye kusazoloku qhamuka kancane kancane. So nje imicimbi siyayishaya kakhulu.
Manje usune manager page.
Angiyibeke kanje lento.
Angiyibeke kanje.
Emva kwelokhuzana nge umfowethu lona.
Okay, yeah.
Oy executive producer ke noma abanye ba executive producers. Kahle kahle baningi abantu behind lento lena kaThisha.
Yes.
Ngezinto eziningi nje ezahlukahlukene.
Yeah.
So nje yeah.
Bakuhlanganisela iscript lapha.
Bangihlanganisela iscript uma kufanele kube nama logistics and everything, studio, camera editing, everything. Njoba nike nizwe nje nemsindo indlela ephuma ngakhona.
Yeah, iphuma kahle, ayiphuma kahle.
Yes.
Man, la ku TikTok abanye benza imali, abanye bayenza imali. How far are you in like in a sense of ukulokhuzana ukumonetize your content?
Okwamanje na ke lolo daba lolo ngisaliyekele kubona laba engisebenzisana nabo ngoba izinto eziningi njengoba ngishilo ngathi mina umfana nje wasemakhaya ongazazi kahle izinto eziningi ne robot ngilifundise ngimdala.
Akoda lo muntu une garage nemonto.
Hey majority amaazi kanjani kodwa nje izinto eziningi nasesikoleni nabo ze slow learner so nje izinto eziningi ngisayifunda kancane kancane so ingakho ngidedela abantu abaziyo phambili ukuthi kube yibona abathi take over.
Yeah. Siyangena ke enkundleni zokuxhumana, inkundla zokuxhumana abanye sezibanika amandla, understand. Kunabantu abadelelayo lapha enkundleni zokuxhumana, abasho yonke into like so insensitive when it comes to ama comment abawashoyo lapha yana nalapha. So wena you are trending on TikTok and the content yakho is receiving millions and millions of ama views. So how do you deal with amalokhuzana backlash oyitholayo like kuba nalezo zinto abayishoyo ekuthenini bedicilele maybe isithunzi sakho phansi in some way?
Noma lokho ngingaka experience kakhulu kodwa keke kuyaqhamuka nako isikhathi esiningi ngingibuke because uma upheka ukudla kunabantu aba osuku baphekela so uma kuwukuthi umuntu uzothi ukudla kwakho mhlambe kumbi noma ka ukhombisa ukuthi uwomunye wabantu ekungafanele abasendaweni wrong so umuntu osendaweni wrong angimniki iplate mayingalifundi ngilinike omunye ngidlule kuye
sho
kuba kanjani
intatheli sekukhuluma umntatheli kahle. Yayizibeka ngesoka kanjani? Ngishito kufanele ibe bhlungu, but uyibeka ngesoka esithize. Right, you are trending manje. What can we expect kuTisha Wesizwe especially kuma collaborations ahlukahlukene? Maybe ube ambassador.
Hey kuningi mfowethu kuningi njena esebenzela phezulu kwazi ngoba namaqembu ezepolitiki njoba kusondela ukhetho njena maningi asala kwekhuluma ukuthi hey indoda hey sifuna ukusiphushela ngoba uThisha Wesizwe alikhi class engalenzi yabona politiki uyangena kwezomnotho uyangena sports uyangena yonke indawo yabona sezulwini kuyaphutshuluka ngene yakushare le school ukuthi sithini ngale
lokubheka ukuthi nakhamba kanjani ngale ngabe siyalingena noma singeni ithini imbuye ukuthi ni
ukuthi ngabe niyalingena
hey
ngizonitshela off eh
don't you too sizolingena kodwa
hayi mina ngiyangena ke
Jeff uyangena ha mina I'm a bad guy
I'm a bad guy
I'm a bad guy. Fethu siyakubona siyakhalalisela kakhulu especially kumuntu especially umuntu webaleni phisholo. I understand ukuthi na you are gaining now exposure, abantu abaningi they're gonna come through kuwena, maybe abanye bazoza nama ambassadorships, you understand, maybe uthole ambassador yemonto. Lalela ngithi wena une garage unane monto, right? Uzothenga ne stage. Uzothenga ne stage. Man, siyakubongela kakhulu and sikufisela konke okuhle. And for you to honor the invite to la kwehlanganani midday show, we thank you so much. We thank you so much. Uzobuza omunye uthi na how do you practice, man? Sike sakubona nasebholeni, u Chris Papa, sakubona na kwipolitics. U practice kanjani? Kuthatha isikhathi singakanani?
Oh, mangizoshotha.
Yeah, mangizoshotha.
Hey, kuthatha isikhathi, kuthatha isikhathi. Ingakho isikhathi esiningi ngidropa i-video yodwa ngosuku. Sometimes ibuye leqoso ngoba before nje kuqale kuma rehearsal, kufanele kuqale kwi research ngoba yonke into kahle kahle wonke ama video engiwenzayo kuse kune message engizama ukuyicommunicate. Kahle kahle bese ke ngifaka ama connotations ama joke lapha nalapha. So nje kuthatha isikhathi, mhlambe nje ukurehearsa kuyalithatha i-hour. Ukushutha kuyalithatha i-hour, i-editing kuyalithatha i-hour 2-2. So nje umsebenzi womkhulu kakhulu lapho sihlusa mhlawumbe ividiyo ka 3 minutes or 2 minutes.
Wow.
So nje kuthatha isikhathi eside kakhulu, it's a lot of work.
Look to a cut.
Yeah, look to a cut. Ngithi ngiyaqala, ngithi ayikho. Yabona nje wakuyi comedy nje kuthe text uyazi ke wena. Yakuyi comedy ke ngithi ukubona isikhathi esiningi makuthiwa ingane zingicikile fanele kungene ngihlinile ngingamagalani. Ngithi ngisathi hey nina kufika ukuhleka kuphela ukuthi kuqale
kuqale phansi. Siyakubongela fethu. Eh kade sikhuluma no TK Zuma uthisha wesizwe kade khona la kwehlanganani midday show. Before siphume asikuphinde ngevideo yakhe futhi etrendayo kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana. Kade simbona futhi komunye umsakazo othi mkhulu sazi ke kanjani.
Lalelani angeni umlonjethelana ngamaphepha namapeni lapho ngibhizi ngifundisa la. Hey nina anginazi ukuthi njani. Lalelani angikho lapho ngilamini ngithi lo luthando olungaka eningithanda ngalo ngilithathaphi. Uyazi ukuthi lokunama nami from day one. Uyazi ukuthi ngiba ukuthushuka nje akekho owena ongaqhamu. Lesikole lesi into engithusa ngaso lesikole lesi akakapheli ngisho u 2 months ikhona kodwa sibheke 100,000 manje wabafundi. Who is funding you?
Who is funding you? Not to talk of it.
Wow.
Wow. I think that's all you can say.
Yeah, I mean, kusungubuthi induka isali kuwonke ama video.
Yeah, induka tisha. Lo tisha lo usafundisa ngesidala. Corporate punishment.
Kanti bese fanele ngiboshwe njena ngoba manje induka isiyavala.
Siyavala.
Ngizoboshwa bani ngoba kwabheka icela useclassini lami na. Wayena iqhuma kuyena le ndaba.
Uyena futhi ufunda kula kuwena mfethu. Right. Maybe who do you look up to, man, kulento ye comedy and also lento ye acting, and what can you say kubantu out there benga expectani kuwena? Ngithe sikhuluma izizo namhlanje.
Yeah,
u expect kodwa ungapha kwelokhu zanini. Bengalindelani kuwena mfethu.
Kuningi abangakulindela, mhlawumbe nje ukuphendula umbuzo wakho othi ubani ngibukeleke. Ngikhule ngiyomuntu obukisa isitcom kakhulu. So into abangayi ngikhule ngibuka uJoma Fela o babu Reinhlokwane ovelaphi leke nge comedy yakudala o Bill Cops le phesheya. So nje bangalindela isitcom sesivulile iYouTube channel ama link akhona lapha kwi profile banga checka ngoba into esoyidedela ke manje isitcom. So bangalindela ke nje nama productions amaningi ke alokhuzana noma sengaseyona i comedy nama productions amaningi kakhulu la eThekwini silindele ukuthi asithinte uma kune role ayibonayo ukuthi uSishawe siza ngangena kuyona. So bangalindela nje izinto eziningi kodwa kwamanje sigxile kakhulu kwi sitcom esayibhala njengamanje sesibheke emaphethelweni sesingayishutha noma yinini.
Washo yazi ngakubona ikhona intswebe ka Joma Fela uSidumu.
Wow.
Are we buddy?
No.
Ah, okay. Come on. Oh, you 2000 lady tisha we sis. Akayazi impungulo. Thank you so much, man, and sikufisela konke okuhle moving forward. Sengathi yonke into inga flourish, man, and all the best.
Ngiyabonga kakhulu my brother. Abantu ngiyacela baqhubeke njena bashare ama video, abangaka subscribe baye lapha na ku YouTube ba subscribe u TK Zuma 6 ku TikTok, u TK Zuma uthisha wesizwe on Facebook.
On
this is an MUT Radio podcast.